Acing J alongside Sherry J. The girls are in love with a place to sit.
Kampala, ekibuga kimyansa myansa. Kampala, obulamu obuwulira nga butambula. Kampala, is a city in the pearl of Africa. Ekumeta nnyo omusana gwaka. Kampala, Kampala.
Bali abaana bamasama bambala engoye za sama. Balwasama ne basama njagala kati owulire. Manye Kampala yewera bani abajibera mu abasajja bali kulu nga kulukumba. Bagaba sente kuba bazikola tebazeguya. Tini zaabwe tezikyukakyuka kuba bakola misana. Ate we buwungera kugabera maround. Omwana nayiwa sente ne mulya good time nawe nocheekanga.
Ekibuga kimyansa myansa. Kampala, obulamu obuwulira nga butambula. Kampala, is a city in the pearl of Africa. Ekumeta nnyo omusana gwaka. Kampala, Kampala.
Mutambulira ku avenue enseri ova green. Fresh air, organic. Ne webuza ndi ku planet Earth oba ndi ku Mercury. Abantu bonna ba mammals, lana amphibian zeyagala. No creatures zonna ziri free. Photosynthesis wa mind, the country is very colorful. Ebimuli biri buli wamu, the reputation force is almost the same in Africa and Europe. Kale tewaliwo kye basubwa nnyo kyamaanyi abaana b'omu Kampala.
Kampala, ekibuga kimyansa myansa. Kampala is a city in the pearl of Africa. Ekumeta nnyo omusana gwaka. Kampala, Kampala.
Phototropism, geotropism, hydrotropism. All plant response to food. Abana bafe mmere. Buli avaya kabuto waguru. Ekataba waguru kava wansi ngamba kabastingo. Nabasajja babumera ngamba baby sente byabwe. Oxygen, hydrogen, nitrogen. Every culture is neutral to litmus paper. Kale buli omu musanyufu. The buns and bun buns and gives the city energy. Nolabe chitangala ngetala yomukono. Nadalanga masanyaze gagenze ne webu zantatenda. Bikidwa mother Teresa nzo mkozi webibi. You fear
Kampala, ekibuga kimyansa myansa. Kampala, obulamu obuwulira nga butambula. Kampala is a city in the pearl of Africa. Ekumeta nnyo omusana gwaka. Kampala, Kampala.
Banka tezikalubiriza zimanyo oli mutuuze. Obera yalango simba ye chapa cho. Sente wezi kubulange chapa bachitwala ngo kendo sulo wa jajao. Jajao wabaya pango sula mubakazi. Tewali irigo na ligo mwena musachimu. Eruzira tewali apiru wasa sulira weba kutera. Painkillers ba doctor bazigaba buli age. Babera vaire bate buli time. Abagaga bagaga nyona abavu bakozi dala. Ate webu ungera abavu babulira mubagaga. Abano bulamu babu twala ize nyo. Kale tewali akalubirizibwa. You fear. But vegetarians zibo nabali enyama omugaga wayo ye kibumba tante. Nchima ziri ebinyonyi ebinyonyi biri amakovu.
Here we go again. Hey, sing along with Sherry J. Kampala, ayaka ayaka mere menya.
Now all of agenda na bigenda slow but sure. Watuka ku green nga afuka kiragala. Kale kino kye kibuga Kampala. You fear,
Otia.
You fear,
Otia.
You fear,
Otia.
You fear.
Otia.